We have already seen. We have seen that the Lord is speaking very, very loud to the church right now. And I started with the most recent conversation the Lord had with the church. Even when on August 19th,
2008,
He lifted me up and took me around the throne of God. And then I saw the third living creature release the black horse. And then the shock of all this. When we were in mighty revival meetings in Toronto, Canada.
Wakati tulikuwa katika mikutano mikuu ya uvuvio Toronto kule Canada.
On the 7th of October.
Tarehe 7 ya Oktoba.
All the global financial markets crashed until today.
Soko zote za hisa kote duniani zikaporomoka mpaka leo hii.
And I asked, what is the message to the church?
Nami nikauliza kwamba ujumbe kwa kanisa ni upi.
And we've seen as the Lord navigated me all the way from Revelation chapter 1.
Na tumaona hata vile Bwana amenielekeza kutoka katika ufunuo wa Yohana kuanzia mlango wa kwanza.
To Revelation chapter 6.
Hadi ufunuo wa Yohana mlango wa sita.
And we see very clearly in Revelation chapter 6.
Na tunaona kwa wazi kabisa katika ufunuo wa Yohana mlango wa sita.
That when the Lamb of God began to open the seven seals of the scroll.
Ya kwamba wakati mwana kondoo wa Mungu alianza kufungua ile mihuri saba ya kitabu.
Then things began to happen to the earth.
Sasa mambo yakaanza kuitendekea dunia.
And those things are the sign that the church needs to know.
Na hayo mambo ndio ishara ambazo kanisa linapaswa kujua.
Regarding the coming of the Lord the Messiah.
Kuhusiana na kuja kwake Bwana Mesia.
And we see very clearly that on the 2nd of April 2004.
Na tunaona kwa wazi kabisa kwamba tarehe 2 ya Aprili mwaka 2004.
He showed me how he was intending to release the four horses.
Alinionyesha vile alikuwa amepanga kuwaachilia wale farasi wanne.
There are seven seals.
Kuna mihuri saba.
But the most critical to the church as you are going to see right now.
Lakini ya muhimu sana kwa kanisa kama vile utaona sasa hivi.
Are the first four seals.
Ni ile mihuri ya kwanza minne.
And we have the four living creatures around the throne of God.
Na kuna wenye uhai wanne wanaozunguka kiti cha enzi cha Mungu.
And they are very much involved in the release of these horses from the throne of the Lord.
Na wanahusika sana katika kuwaachilia hawa farasi kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu.
We just saw very briefly.
Tuliona tu kwa kifupi.
We saw that when the third seal is opened.
Tuliona ya kwamba muhuri wa tatu unapofunguliwa.
In Revelation chapter 6 verse 5.
Katika ufunuo Yohana mlango wa 6 mstari wa 5.
Then the third living creature is heard saying, come.
Basi mwenye uhai wa tatu anasikika akisema njoo.
And he releases the black horse.
Naye anamwachilia farasi mweusi.
But the rider of this horse is carrying a pair of scales in his hand.
Lakini aliyempanda huyu farasi mweusi amebeba ratili katika mikono yake.
And then we also see that there is the voice of the Lord that finally comes from the glory, the throne.
Na kisha tunaona ya kwamba kuna sauti ya Mungu ambayo inatoka katika utukufu, yani enzi.
From among the four living creatures. The voice now comes from there.
Kutoka katikati ya wale wenye uhai wanne sasa sauti inatokea.
Finally the voice of the Lord God is heard.
Hatimaye sauti ya Bwana Mungu inasikika.
And he is giving instruction to the rider of the black horse.
Naye anapeana maelekezo kwa yeye aliyempanda farasi mweusi.
And he's saying a quart of wheat for a day's wages.
Na anasema kibaba changano kwa nusu rupia.
And three quarts of barley for a day's wages.
Na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia.
And please do not damage the oil and the wine.
Wala usiadhuru mafuta wala divai.
Now, what is the Lord speaking? What is the revelation of the church?
Basi Bwana ananena nini? Ufunuo kwa kanisa ni upi?
What is the message to you, the church and the nation of Kenya?
Ujumbe ni upi kwako wewe kanisa na taifa la Kenya?
Listen very, very carefully.
Sikiliza kwa makini sana.
Why would I be able after the August 19th vision to go and say global famine, global economic crisis is coming?
Kwa nini baada ya hayo maono ya Agosti tarehe 19 niweze kusema ya kwamba kuna njaa ya kidunia, shida za kiuchumi za kote duniani ambazo zinakuja?
Again, why would I have the ability to come out after the vision of August 19th?
Na tena ni kwa nini niwe na uwezo wa kujitokeza baada ya maono ya Agosti tarehe 19
and prophesy the coming of the global economic crisis,
na nitabiri kuja kwa shida za kiuchumi za kote duniani,
and then a global famine,
na pia njaa ya kote duniani?
It is right here in the Bible.
Iko hapa katika Biblia.
You see that the rider of the black horse,
unaona kwamba aliyempanda farasi mweusi,
is carrying a pair of scales,
amebeba ratili.
And that scale, that's how the Lord speaks about economy, buying and selling, economy, economics.
Na hivyo ndivyo Bwana ananena kuhusu uchumi, kununua na kuuza.
Put for me on this side as equivalent to this amount this side.
Yani nipimie upande huu inayolingana na upande huu mwingine.
And then you see very clearly.
Na kisha unaona kwa wazi kabisa.
And that means there is going to be a black day in the global economy.
Na hiyo inamaanisha kwamba kutakuwa na siku nyeusi katika uchumi wa kidunia.
And that's what I was prophesying. I was saying, look, there is going to be a black day coming to the global economies.
Na hicho ndicho nilikuwa nikitabiri kusema kwamba tazama kunaenda kuwa na siku nyeusi katika uchumi wa kote duniani.
Like has not happened before.
Kama vile haijawahi tendeka tangia mwanzoni.
Japan, as we speak, has announced.
Japan tunavyonena imetangaza.
That they have incurred the biggest deficit in their economy historic ever since the Second World War. This is the biggest they have incurred.
Ya kwamba wamekumbana na upungufu mkuu zaidi katika uchumi wao ni wa kihistoria. Tangu vile vita vya pili, hii ndio kubwa zaidi ambayo wamewahi kumbana nayo.
You begin to understand the gravity of the fulfillment of this prophecy.
Unaanza kuelewa uzito wa kutimilizwa kwa huu unabii.
That is the scale that you see the rider of the black horse is holding.
Hiyo ndio ratili ambayo unaona aliyempanda farasi mweusi ameibeba.
He said there is going to be a black day in global economy, in global buying, global commerce.
Anasema ya kwamba kunaenda kuwa na siku nyeusi katika uchumi wa kote duniani, katika kununua kwa kote duniani.
We are seeing most of the banks are now being nationalized, even in the United States of America.
Tunaona ya kwamba mabanki nyingi katika mataifa yanafanywa ya kitaifa, hata katika umoja wa majimbo ya Marekani.
In Britain, government is buying most of the shares from the banks that are collapsing, the big banks.
Kule Britania, serikali inanunua zile shares kwa zile banki ambazo zinaporomoka.
Buying shares means owning it.
Kununua zile shares kumaanisha inamiliki.
And in the US, the biggest banks that have collapsed, the government is buying them out, buying shares.
Na katika umoja wa majimbo ya Marekani, zile benki kubwa ambazo zimeporomoka, serikali inazinunua sasa.
That means possessing them.
Kumaanisha inazimiliki.
In France, the same thing. All countries are doing that.
Ufaransa vile vile, na katika mataifa mengine yote.
But we know that in the tribulation,
lakini tunajua ya kwamba katika dhiki,
the false prophet,
nabii wa uongo,
will come with a lot of authority over the economy.
Atakuja na mamlaka makuu juu ya uchumi.
There will be such a horrendous economic crisis.
Kutakuwa na shida kuu sana za kiuchumi.
That many nations will need him.
Ya kwamba mataifa mengi yatamhitaji.
To restore order.
Ili arejeshe mpangilio.
Because as you know, economic crisis gives birth to social upheaval.
Maana unajua ya kwamba shida za kiuchumi zinaletea shida za kijamii.
But we know that during the tribulation, the false prophet controls the buying and the selling.
Lakini tunajua kwamba wakati wa dhiki, nabii wa uongo atadhibiti kununua na kuuza.
And that's why it's very important to understand.
Na ndio maana ni muhimu sana kuelewa.
The message the Lord is giving in this revelation.
Ule ujumbe ambao Bwana anapeana katika huu ufunuo.
He's saying, look.
Anasema tazama.
Here now comes the global economic crisis.
Sasa hapa inakuja shida ya kote duniani ya kiuchumi.
Which is actually ripening the earth.
Ambayo kwa hakika inaivisha dunia.
Preparing the earth.
Inaandaa dunia.
For that authoritarian rule in the global economies.
Kwa ajili ya haya mamlaka ya utawala katika uchumi.
For that control that the Antichrist and his false prophet will have over the economy of the globe.
Kwa ule udhabiti ambao mpinga Kristo na nabii wake wa uongo watakuwa nao juu ya uchumi kote duniani.
So this global economic crisis, as horrendous as it is,
Kwa hivyo hii shida ya kiuchumi kote duniani jinsi ilivyo ya kutisha.
It is preparing the earth.
Inaiandaa dunia.
For that mighty global economic crisis in the tribulation.
Kwa ajili ya hiyo shida kuu zaidi ya kiuchumi kote duniani katika dhiki.
Which will be so bad.
Ambayo itakuwa mbaya zaidi.
That now the false prophet can be able to set rules of commerce.
Ya kwamba sasa nabii wa uongo ataweza kuweka sheria za biashara.
But it's so amazing.
Lakini inashangaza sana.
That the voice of the Father says a quart of wheat for a day's wages and three quarts of barley for a day's wages.
Kwamba sauti ya Bwana inasema kibaba changano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia.
In the Near Eastern Jewish interpretation of the quart.
Katika ule upande wa karibu ya mashariki ya Wayahudi tafsiri yake ya kibaba.
The ancient interpretation of it even today.
Tafsiri yake ya kale hadi leo hii.
A quart is just enough wheat for a day's meal, one person's meal for a day, for one person.
Kibaba changano ni kipimo kidogo ambacho kinatosha chakula ya siku moja kwa mtu mmoja.
And people are families.
Na watu wanazo jamii.
But he's saying a whole day's wages is going to just buy you one quart of wheat.
Lakini anasema kwamba malipo ya siku yote mzima itakununulia kibaba kimoja tu changano.
Isn't that global famine he is talking about?
Si hiyo ni njaa ya kote duniani ambayo ananena kuihusu.
That food is not going to be enough on the table.
Kwamba chakula hakitatosha mezani.
And you see that wheat is the less valuable quality.
Naona kwamba ngano ndicho kipimo ambacho ni cha chini zaidi.
And he says three quarts of barley for a day's wages.
Na anasema kwamba vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia.
It's as though he's saying, look, the global famine that is coming is comparable to the time of Elisha, the prophet of the Lord.
Nikana kwamba anasema kwamba njaa ya kote duniani ambayo inakuja inalingana na ule wakati wa Elisha nabii wa Mungu.
When at that time people were forced to eat the head of a donkey.
Wakati huo watu lazimishwa kwamba wale vichwa vya punda.
You know that donkeys are not eatable even as the Lord has prescribed in the book of Leviticus.
Tunajua kwamba punda hailiwi hata vile Bwana ametueleza katika kitabu cha Mambo ya Walawi.
But he was saying.
Lakini alikuwa anasema.
That when that time comes.
Kwamba wakati huu utakapokuja.
People will even buy the head of a donkey.
Watu watanunua hata vichwa vya punda.
And they will be able to eat anything. Let me just read it for you. The book of 2 Kings chapter 6.
Na wataweza kula chochote. Wache niwasomeni katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa sita.
And it says, sometime later Ben-Hadad, the king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria.
Anasema ikawa baada ya hayo Ben-Hadad mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akausuru Samaria.
And it says there was a great famine in the city.
Na anasema kulikuwa na njaa kuu huko mjini.
The siege lasted so long that a donkey's head was sold for 8 shekels of silver.
Na tazama wakahusuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha.
And a quart of cob seed pod for 5 shekels.
Na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha.
And we know that was wild legume, wild seed pods.
Na tunajua kwamba hiyo ilikuwa mbegu ya mwituni.
So it's comparable to this, that's what I'm talking about here.
Kwa hivyo inalingana na haya, hicho ndicho nanena kukihusu hapa.
And I was talking about this, even reading this scripture much earlier, and I was saying, look, it will be comparable to that time during the prophet Elisha.
Na nilikuwa nikinena kuyahusu haya hata mwanzoni, nikisoma hiki kifungu, nikisoma kwamba italingana na ule wakati wa nabii Elisha.
The Israelites were commanded never to eat the donkey.
Waisraeli waliamrishwa wasiwahi kula punda.
But now they found themselves in such a famine that they had to eat, not only eat the donkey, but to eat the most uneatable part, the head.
Lakini walijipata katika njaa kuu zaidi, ya kwamba haikuwa lazimu tu wale punda, lakini wale sehemu mbaya kabisa ya punda ambayo ni kichwa.
What is the Lord using this to emphasize to the church?
Bwana anatumia hii kusisitiza nini kwa kanisa?
He's saying the famine that is coming is going to be so horrendous that people will not care about the fear of the Lord or what the uncompromisable word of God has declared.
Anasema kwamba njaa itakayokuja itakuwa kuu zaidi, kwamba watu hawatajali hofu ya Bwana au maelekezo yasiyobadilika ya Bwana katika neno la Bwana.
The fear of the Lord, we know the eternal command of God, how mighty he is, that when he speaks you have to fear his word.
Tunajua maelekezo ya Bwana ni ile jinsi yalivyo, ya kwamba akinena ni sharti ulitii neno lake.
And so we see very clearly here that the Bible says people would have to forget about the command of God and just go ahead and find anything to eat and eat it.
Kwa hivyo tunaona kwanza kwamba watu watasahau amri ya Bwana na kuendelea tu kujipikia chochote na kula.
And it's amazing that within a short time we have seen people eat rats in Kenya.
Na inashangaza ya kwamba kwa muda kidogo tu tunaona watu wakila panya hapa Kenya.
We have seen people eating rats in Kenya.
Tumeona watu wakila panya hapa Kenya.
We have seen people trapping rats and roasting rats.
Tumeona watu wanatega panya alafu wanachoma hiyo panya.
What a horrific kind of famine we are talking about here.
Ni njaa ya kutisha jinsi gani ambayo tunanena kuihusu hapa.
And that's why when I was prophesying it, I said a ravaging famine is coming.
Na ndio maana wakati nilikuwa nikitabiri nilisema kwamba njaa ya kutisha ya uharibifu inakuja.
And then you see very clearly here that he is giving instruction to the rider of the black horse. And he says, do not damage the oil and the wine.
Anasema wala usiadhuru mafuta wala divai.
Do not damage the oil and the wine.
Wala usiadhuru mafuta wala divai.
What is the message the Lord is speaking there?
Ujumbe ni upi ambao Bwana ananena pale?
Listen to me, precious people.
Nisikizeni watu wa dhamani.
When Jesus was speaking about the wedding of the Lamb of God,
wakati Yesu alikuwa akinena kuhusu harusi ya mwanakondoo wa Mungu,
I want you to understand the message the Lord has encoded in this: don't damage the oil and the wine.
Nataka uelewe ule ujumbe ambao Bwana ameutia katika hii sentensi kwamba usidhuru mafuta wala divai.
When Jesus was speaking about the wedding of the Lamb of God,
wakati Yesu alikuwa akinena kuhusu harusi ya mwanakondoo wa Mungu,
in the book of Matthew chapter 25,
katika kitabu cha Mathayo mlango wa 25,
verses 1 to verse 13,
mstari wa kwanza hadi ule wa 13,
he said the kingdom of God is like 10 virgins.
Anasema ya kwamba ufalme wa mbinguni unafananishwa na wanawali 10
who went out to wait on the bridegroom.
Waliokwenda nje kumlaki bwana harusi.
They all lit their lamps and went out into the dark world to wait on the bridegroom.
Wote waliwasha taa zao na wakatoka nje katika ulimwengu wa giza ili kumlaki bwana harusi.
And then he says 5 were wise.
Na kisha anasema kwamba watano walikuwa wenye busara.
When they lit their lamps, they also carried a jar of oil.
Walipowasha taa zao pia walibeba chombo cha mafuta.
And 5 were foolish.
Na watano wao walikuwa wapumbavu.
That when they went out, they forgot to carry the jar of oil.
Ya kwamba walipotoka nje, walisahau kubeba chombo cha mafuta.
And what amazes me is that when the midnight hour arrives,
na kinacho nishangaza ni ya kwamba saa 6 ya usiku ilipofika,
right before the midnight hour hits,
kabla tu saa 6 ya usiku igonge,
we may say that is 11:59 p.m.
Tuweza sema kwamba hiyo ni saa 5 za usiku na dakika 59.
The voice of the archangel says, behold comes the bridegroom, wake up and meet him.
Sauti ya malaika mkuu inasema, tazama bwana harusi, amkeni kamlaki.
And you see that all the 10 virgins to begin with, their lamps had burnt out.
Na unaona kwamba wanawali wote 10 taa zao zilikuwa zimezimika.
And the Bible says they woke up and trimmed their lamps.
Na Biblia inasema kwamba waliamka wakatengeneza vitambi vya taa zao.
And then the Bible says,
na kisha Biblia inasema,
that the Lord Jesus in this parable,
ya kwamba bwana Yesu katika huu mfano,
speaking about the wedding of the Lamb of God,
akinena kuhusu harusi ya mwanakondoo wa Mungu,
he says the foolish virgins,
anasema wanawali wapumbavu,
they did not have oil, so their lamps were burnt out.
Hawakuwa na mafuta, kwa hiyo taa zao zilikuwa zimezimika.
But the wise virgins with the jar of oil, they poured oil, the midnight oil.
Lakini wanawali wenye busara na vyombo vyao vya mafuta wakamwaga yale mafuta ya saa sita za usiku.
And so they were operating by the help of this midnight oil.
Na hivyo basi walikuwa wakitenda kwa usaidizi wa haya mafuta ya saa sita za usiku.
At that time you cannot operate on anything else.
Kwa wakati huu hawezi kutenda kwa kitu kingine chochote.
You must only operate on the oil, on the midnight oil.
Lazima utende tu kutumia mafuta ya saa sita za usiku.
And the Bible is very, very clear.
Na Biblia iwazi kabisa.
In the book of 1 Corinthians chapter 15.
Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15.
Verses 50 to 56.
Mstari wa 50 hadi wa 56.
There also he's talking about the wedding of the Lamb of God.
Hapo pia ananena kuhusu harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
And he says, brethren, I tell you the truth.
Na anasema wapendwa na waambieni ukweli.
The flesh and blood will not inherit the kingdom of God.
Damu na nyama havitaurithi ufalme wa mbinguni.
Neither will the perishable inherit the imperishable.
Na viharibikavyo havitarithi kutoharibika.
And he says when the perishable has been converted to the imperishable.
Na anasema viharibikavyo vinavyobadilishwa kuwa kutoharibika.
The corruptible into the incorruptible.
Vinavyofisadika kubadilishwa kuwa visivyofisadika.
The mortal into the immortality.
Vinavyokufa kubadilishwa kuwa ambavyo havikufi.
And he says all this happens in the flash, in the twinkling of an eye.
Na anasema haya yote yanatendeka katika kufumba na kufungua jicho.
Which is actually the secret coming in the rapture.
Ambayo hakika ndio kuja kwa kisiri katika unyakuzi.
And he says then the saying that death has been swallowed up in victory comes true.
Anasema sasa msemo unaosema kwamba kifo kimemezwa katika ushindi utatimia.
And you see very clearly that when it comes to the wedding of the lamb, there must be the killing of the flesh.
Na unaona kwa wazi ya kwamba ikifikia harusi ya mwanakondoo wa Mungu, lazima kuwe na kuua mwili.
And that which was corruptible now is converted into incorruptible.
Na kile ambacho kilikuwa cha kufisadika sasa kinabadilishwa kuwa kisichofisadika.
That which was fleshy and perishable is now converted into imperishable and spiritual.
Kile ambacho kilikuwa cha kimwili cha kuharibika kinabadilishwa kuwa kisichoharibika na cha kiroho.
Do you see the importance of this midnight oil Jesus emphasized that the five wise virgins had?
Je, unaona umuhimu wa haya mafuta ya saa sita za usiku ambayo Yesu Kristo alisisitiza, ambayo wanawali wenye hekima walikuwa nayo?
Burning the midnight oil.
Kuteketeza mafuta ya saa sita za usiku.
And you see it's giving the midnight light.
Na unaona ya kwamba inatoa ile nuru ya saa sita za usiku.
And they have ceased to operate in the flesh.
Na sasa wamekoma kutenda katika mwili.
They are now operating in the spirit.
Sasa wanatenda katika roho.
Not by their power anymore.
Sio katika uwezo wao tena.
That's why you see the lamps got burned up.
Ndio maana unaona kwamba taa zilizimika.
And they had to trim the lamps because now at that hour you cannot operate on your own, on your flesh, on your means anymore. Only the Holy Spirit of the Lord.
Na ilibidi sasa watengeneze vitambi vya taa zao, maana wakati huo hawezi kutenda kwa nguvu zako mwenyewe, kwa uwezo wako mwenyewe katika mwili, bali ni kwa Roho Mtakatifu pekee wa Mungu.
Anyhow, the darkness is so gross.
Na hata hivyo giza ni kuu zaidi.
That you need stronger light even as empowered, as powered and fueled by the Holy Spirit.
Ya kwamba unahitaji nuru kuu zaidi ambayo imetiwa nguvu na uwezo na Roho Mtakatifu.
We've just talked about the mixed worship going on in Kenya, mchanganyiko maalum. They worship many gods together.
Tumenena kuhusu ibada ya mchanganyiko maalum ambayo inaendelea hapa Kenya. Wanaabudu miungu zote za kila aina wakati mmoja.
The bishops are mixed up with them and pastors worshiping those many gods together.
Maaskofu na wachungaji wamechanganyana na wao wanaabudu hizo miungu zote pamoja.
I agree with you, you are God. As long as you don't touch me, you are God and my God, we agree together.
Yani kusema kwamba nakubaliana na wewe.
I agree with you and you are God, you agree with me and my God.
Ya kwamba nakubaliana na wewe na Mungu wako, na wewe kubaliana na mimi na Mungu wangu.
Which Jehovah can you worship like that?
Jehovah yupi ambaye mnaweza kumwabudu hivyo?
And that is the darkness of this hour that I'm talking about.
Na hilo ndilo giza la saa hii ambayo nanena kulihusu.
We have homosexuals who are now actually bishops. They are being anointed pastors and bishops all over the world.
Kuna mashoga ambao sasa wanapakwa kufanyika wachungaji na maaskofu kote duniani.
Now it's very common to hear about, you know, sexual sin in the church is just normal.
Sasa ni kawaida kabisa kusikia kuhusu dhambi za zinaa na ngono katika kanisa. Ni jambo tu la kawaida.
And many things that used not to be acceptable in the church now are acceptable almost.
Na mambo mengi ambayo hayakuwa yakikubalika kanisani, sasa karibu yanakubalika.
Because of the gross darkness of this midnight hour.
Kwa sababu ya giza kuu la saa hii ya saa sita.
And that's why the Lord said now, only those operating under the oil could sustain the burning lamps.
Na ndio maana Bwana alisema kwamba wale tu ambao wanatembea chini ya mafuta wangeweza kuhifadhi taa zao zikiwaka.
And that's why the midnight oil became very critical when Jesus was talking about the wedding of the lamb.
Na ndio maana mafuta ya saa sita ya usiku ilifanyika ya muhimu sana wakati Yesu alikuwa akinena kuhusu harusi ya mwana kondoo.
But in the book of Joel chapter 2.
Lakini katika kitabu cha Yoweli mlango wa pili.
Joel chapter 2, precious people.
Yoweli mlango wa pili, watu wa dhamani.
Verses 28 on.
Mstari wa 28 kuendelea.
This is what he says.
Hivi ndivyo anavyosema.
Again, Joel chapter 2.
Na tena katika kitabu cha Yoweli mlango wa pili.
This is what the Lord says.
Hivi ndivyo anavyosema Bwana.
Verse 28.
Mstari wa 28.
Afterward I'll pour out my spirit on all people.
Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya watu wote.
Your sons and daughters will prophesy.
Na wana wenu wa kiume na wake watatabiri.
Your old men will dream dreams.
Wazee wenu wataota ndoto.
Your young men will see visions.
Na vijana wenu wataona maono.
Even on my servants, both men and women.
Tena juu ya watumishi wangu waume na wanawake.
I will pour out my spirit in those days.
Nitamimina roho yangu juu yao katika siku hizo.
Listen very carefully to what he's saying, the afterword.
Sikiza anavyosema kwa makini sana, ile ya kwamba baada ya hayo.
And he promised the outpour, the latter outpour of the Holy Spirit.
Na aliahidi mumiminiko wa nyakati za mwisho wa Roho Mtakatifu.
We remember the Pentecost, the first rain.
Tunakumbuka Pentecoste, ile mvua ya kwanza.
But now he is talking about the latter rain.
Lakini sasa ananena kuhusu mvua ya nyakati za mwisho.
And he said a time would come when that rain would be so critical to the church.
Na anasema kwamba wakati utakuja ambao hiyo mvua itakuwa ya muhimu sana kwa kanisa.
God is no man that he may be caught unaware. He sees ahead.
Mungu si binadamu ya kwamba apatikane asiyejua. Yeye huona mbeleni.
That's why he normally shows me things and I prophesy them and they come to pass. They always come, they take place.
Na ndio maana yeye hunionyesha mambo nami huyatabiri na ni lazima huja kutimia.
Then how much more does God see ahead?
Basi ni jinsi gani kwa ukuu Bwana huona mbele.
He knew that from the glorious first church.
Alijua kwamba kutoka kwa kanisa la kwanza la utukufu.
Where Paul and Peter and John, everybody was preaching Christ and living Christ and testifying Christ.
Ambako Paulo, Petro na Yohana, kila mtu alikuwa anamuishi Kristo na kumhubiri Kristo na kumshuhudia Kristo.
They were walking Christ.
Walikuwa wakitembea Kristo.
When they preached Christ.
Wakihubiri wanahubiri Kristo.
They did not know anything like preaching prosperity.
Hawakuwa na chochote kama kuhubiri ufanisi.
They preached Christ and he provided for them.
Walimhubiri Kristo naye aliwatwalia.
I remember Peter when Ananias and Sapphira tried to lie, they could not walk away from him alive.
Nakumbuka Petro wakati Ananias na Sapphira walijaribu kudanganya, hawangeweza kutembea kuondoka wakiwa hai.
And the Lord knew that from that glorious first church there would be a fall.
Na Bwana alijua kwamba kutoka katika hilo kanisa la kwanza lenye utukufu kungekuwa na mwanguko.
Where now you hear that the youth are bored with holiness, they just want a modern church with rap music and dress like clubs and discos.
Ambako unasikia kwamba vijana wamechoka na kanisa la mwanzoni la utakatifu, sasa wanataka kanisa la kisasa kucheza muziki ya rap na kuvalia kama disco.
What you saw written in the newspaper, the biggest shame ever that the church has ever faced.
Kila ambacho uliona kimeandikwa katika magazeti, aibu kubwa zaidi ambayo kanisa limewahi kumbana nayo.
They have taken the blood of Jesus and trashed into the garbage.
Wamechukua damu ya Yesu Kristo na kuitupa katika pipa.
They have returned the Lord right back to the cross.
Wamemrudisha Bwana moja kwa moja msalabani.
And so that is the fall that the Lord had seen.
Kwa hivyo huo ndio mwanguko ambao Bwana alikuwa ameuona.
Where pastors would love to preach prosperity.
Ambako wachungaji watapenda kuhubiri ufanisi.
And he said, afterward I'll pour out my spirit.
Na anasema kwamba baada ya hayo ni nitamimina roho wangu.
And what does the Spirit do?
Meroho anafanya nini?
He says their sons and daughters will prophesy.
Anasema wana wenu wa kiume na wa kike watatabiri.
And the old men who dream dreams, even the pastors.
Na wazee wataota ndoto hata wachungaji.
Why would the Lord say so?
Kwa nini Bwana aseme hivyo?
You begin to understand that the purpose of the latter outpour, the latter anointing.
Unaanza kuelewa ya kwamba jukumu la umiminiko ama upako wa nyakati za mwisho
is meant to purify the church from sin.
Ni wa kulitakasa kanisa kutoka kwa dhambi.
That where she has been blind, she may now be able to see in the spirit.
Ya kwamba pale ambako kanisa limekuwa kipofu sasa liweze kuona katika roho.
Where she has been saying, but I did not know.
Pale ambako limekuwa likisema kwamba lakini sikujua.
When the Spirit comes, he brings the life of God. It's the life-giving Spirit of God coming into the church.
Wakati roho mtakatifu anakuja analeta uhai wa Mungu, maana yeye ni roho wa Mungu apeanaye uhai anaelijia kanisa.
To bring life into the dead church.
Kuleta uhai katika kanisa lililokufa.
How does he do that?
Lakini atafanyaje?
When the young man begins to see visions.
Wakati vijana wanaanza kuona maono.
That means when a pastor is in sin, sexual sin.
Kumaanisha kwamba wakati mchungaji yumo katika dhambi za zina.
These kids will dream dreams and see visions about that.
Hawa vijana wataota ndoto na kuona maono kuyahusu hayo.
And they will come and say, Pastor, I saw you in a dream with a woman.
Na watasema kwamba mchungaji nilikuona katika ndoto na mwanamke.
And even if you say, shh, don't talk here.
Hata ukisema kwamba nyamaza usiongee hapa.
Another one has seen it also.
Mwingine pia shaiona.
Even the old men and women will see those dreams.
Hata wazee, wanawake na wanaume wataona hizo ndoto.
Nobody can hide sin anymore.
Hakuna mtu ataficha dhambi tena.
And that's why I say your sons and daughters will prophesy. Now the Spirit of the Lord will take authority in the church.
Na ndio maana anasema wana wenu wa kiume na wa kike watatabiri. Yaani Roho Mtakatifu atachukua mamlaka kanisani.
And then the false prophets will have no voice in the church again.
Na kisha manabii wa uongo hawatakuwa na sauti tena kanisani.
Because now the voice of the church.
Maana sasa sauti ya Mungu imo kanisani.
And that's why it is so critical that Jesus emphasized this jar of oil.
Na ndio maana ni muhimu sana kwamba Yesu alisisitiza hiki chombo cha mafuta.
Because the only way the church will gain entry into the kingdom of God is through this oil, the latter oil.
Maana njia ya pekee ambayo kanisa litaingia katika ufalme wa mbinguni ni kupitia haya mafuta, mafuta ya nyakati za mwisho.
These are the ones called the elect.
Hawa ndio wanaoitwa wateule.
The ones Jesus calls my people.
Wale ambao Yesu yuwaita watu wangu.
These ones that you now see, the five wise virgins that have oil.
Hawa ndio ambao unaona wanawali watano wenye hekima walio na mafuta.
The other five he does not know about them.
Wale wengine tano hawajui.
In fact, if you look at verse 11 of Matthew 25.
Ukiangalia katika mstari wa 11 wa Mathayo 25.
It is amazing that they surely went to the shops and bought some oil.
Inashangaza ya kwamba kwa hakika walienda madukani kununua mafuta.
And it says later the others also came. Sasa they said, open the door for us.
Anasema halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie.
And he replied, to tell you the truth.
Akajibu akasema, amin nawaambia,
I do not know you.
Siwajui ninyi.
That is the part of the church.
Hiyo ndio sehemu ya kanisa.
That is just going to church. They are not operating in the Holy Spirit.
Ambao ni kwenda tu katika kanisa lakini hawatendi katika Roho Mtakatifu.
And so they are not operating under the wisdom of God.
Na hivyo basi hawatendi chini ya hekima ya Mungu.
The wise virgins have the Holy Spirit.
Wanawali wenye hekima wanaye Roho Mtakatifu.
That's why they have the jar of oil, the midnight oil.
Ndio maana wana chombo cha mafuta, mafuta ya saa sita za usiku.
That oil is symbolic of the Holy Spirit that's needed in the church.
Hayo mafuta
at this time.
Hayo mafuta yanamaanisha Roho Mtakatifu ambaye anahitajika kanisani sasa hivi.
But we know that wisdom to the Lord is the fear of the Lord.
Lakini tunajua kwamba kwa Bwana hekima ndio hofu ya Bwana.
And if they are wise, that means the Holy Spirit is causing them to live in the fear of the Lord.
Na ikiwa wao ni wenye busara, kumaanisha kwamba Roho Mtakatifu anawasaidia waishi katika hofu ya Bwana.
And God is so much fond of them, he loves them.
Na Mungu anawapenda sana.
That's why you see in Revelation chapter 6.
Na ndio maana unaona katika Ufunuo Yohana mlango mlango wa sita,
when the black horse is released,
wakati farasi mweusi anaachiliwa,
and he is going to create damage in the global economies,
na anaenda kuleta uharibifu katika soko za hisa za kote duniani,
but the voice of the father himself comes out and speaks,
lakini sauti ya baba mwenyewe inajitokeza na ananena,
to protect the elect,
ili kuwalinda wateule.
Who are these elect?
Hawa wateule ni akina nani?
He says, hey,
anasema, hey,
when you see the oil,
ukiona mafuta,
don't damage it,
usiadhuru.
Meaning,
kumaanisha,
when you see those who are operating in the oil, they have killed the flesh,
ukiona wale ambao wanatenda katika mafuta, yani wameua mwili,
those operating in the latter anointing of the Holy Spirit,
wale ambao wanatenda katika upako wa nyakati za mwisho wa Roho Mtakatifu,
those operating in the anointing of the Lord,
wale ambao wanatenda katika upako wa Bwana,
they are now operating in the latter glory, the latter anointing, the latter outpour,
sasa wanatenda katika utukufu wa nyakati za mwisho, upako wa nyakati za mwisho.
Don't damage them.
Usiwadhuru.
Did you begin to understand the revelation God is speaking here?
Je, umeanza kuelewa ufunuo ambao Bwana ananena hapa?
That even in the greatest of this economic crisis,
ya kwamba hata katika kilele cha hizi shida za uchumi,
the elect of the Lord,
wateule wa Bwana,
he is going to preserve them for the coming of the wedding of the Lamb.
Anaenda kuwahifadhi kwa ajili ya kuja kwa mwanakondoo wa Mungu.
Because they have crucified the flesh.
Maana wameusulubisha mwili.
Jesus said the way to the Father is through the cross.
Yesu alisema kwamba njia ya kwenda kwa Baba ni kupitia msalaba.
That means to crucify the flesh.
Kumaanisha kwamba kuusulubisha mwili.
But the flesh and the spirit are always in a constant conflict.
Lakini mwili na roho kila mara iko katika vita vya kupingana.
Where the flesh is crucified and finished,
pale ambako mwili umesulubishwa na kumalizwa,
the spiritual church is birthed out.
Kanisa la kiroho linazalishwa.
And that's what the Lord was speaking about here.
Na hicho ndicho ambacho Bwana alikuwa akinena hapa.
When you see those operating in the latter Holy Spirit,
ukiona wale ambao wanatenda katika roho mtakatifu wa nyakati za mwisho,
the latter anointing of the Lord,
upako wa nyakati za mwisho wa Bwana,
he gave the instruction, don't damage them.
Alitoa maelekezo kwamba usiwadhuru.
How about the wine here?
Na je, divai hapa?
It's amazing because the first miracle Jesus performed,
inashangaza maana muujiza wa kwanza ambao Yesu aliutenda,
in John chapter 2,
katika Yohana mlango wa pili,
is when Jesus went to a wedding in a place called Kfar Cana. In Israel they call the place Kfar Cana, the Cana village, the village of Cana.
Ni wakati Yesu alienda katika harusi kule Kfar Cana, katika kijiji cha Cana.
In Israel it's called Kfar Cana.
Kule Israeli wanaita Kfar Cana.
It's more of an Arabic name.
Yani zaidi ni jina la Kiarabia.
Because the community that lives there is mostly Israeli Arabs.
Maana jamii ambayo inakaa pale ni Waisraeli wa Arabu.
But you see that at the banquet, the fiesta was now in the center of the whole felicitation.
Unaona ya kwamba katika hiyo karamu, wakati hiyo karamu sasa ilikuwa imefikia katikati,
then the wine ran out.
Sasa divai ikaisha.
And see, the mother of Jesus was there.
Na unaona mamake Yesu alikuwa pale.
And he came to him and said, look, they've run out of wine.
Akaja akamwambia kwamba tazama wamepungukiwa na divai.
And then Jesus said, woman, why would you involve me? My time is not yet.
Yesu akamwambia kwamba mwanamke, mbona wanihusisha? Wakati wangu haujafika.
My time is not yet come.
Wakati wangu bado haujafika.
And then she turned around and told them, whatever it tells you, just do it.
Na kisha akageuka akawaambia, chochote anachowaambia ninyi fanyeni.
And you see that later,
na unaona kwamba baadaye,
Jesus tells them to fill the jars.
Yesu anawaambia kwamba wavijaze vile vyombo.
And those jars would carry between 20 to 30 gallons of water.
Na vile vyombo vingeweza kubeba gallons kama 20 ama 30 za maji.
To fill them with water,
wazijaze na maji.
And then the water was turned into wine.
Na kisha maji yakabadilishwa kuwa divai.
And he told them, now fetch some and take to the chief of the banquet.
Na akasema sasa chukueni kiasi mpelekee mkuu wa karamu.
And when they did that,
na walipofanya hivyo,
at that very moment,
wakati huo huo,
when the chief of the banquet tasted that wine,
wakati mkuu wa harusi alionja hiyo divai,
he said,
akasema,
most people bring out the best wine first.
Watu wengi huleta divai nzuri mwanzoni.
But look, for you have kept it until the end, and now you brought out the best wine.
lakini wewe umeiweka mpaka mwisho na sasa umeleta divai bora zaidi.
Isn't that what Haggai was talking about in Haggai chapter 2 verses 6 to 10?
Je, sicho nicho Haggai alikuwa anaenda kuhusu katika Haggai mlango wa pili mstari wa 6 hadi wa 10?
When he said the latter glory of this house.
Wakati alisema kwamba utukufu wa nyakati za mwisho wa nyumba hii
will be greater than the former.
Utakuwa mkuu kuliko wa mwanzoni.
But why was that wine tastier than the previous, the primitive, the first?
Lakini kwa nini hiyo divai ilikuwa tamu zaidi kuliko ya kwanza?
Because the first wine was produced out of the fermentation of yeast.
Maana divai ya kwanza iliundwa kutokana na chachu.
And we know that yeast is everything, defilement, sin, name it down the line.
Tunajua kwamba chachu ni kila kitu, dhambi, unajisi, kila kitu.
Inflation, inflammation, corruption, swelling, what? Yeast is everything defiled, every sin.
Kuathirika, kuambukizwa, kufura, kufisadika, chachu ni kila kitu, kila dhambi, kila unajisi.
But the next wine, the latter wine that the Lord prepared for them,
lakini ile divai ya mwisho ambayo Bwana aliwatengenezea,
was without the fermentation of yeast.
Haikuwa na chachu.
And that's why you see the Lord talks about it so mightily in the Bible, how tremendous, how better it was.
And
when the Father now allows the third living creature to release the black horse,
na wakati sasa baba anamruhusu mwenye uhai wa tatu amwachilie farasi mweusi,
he says, don't damage those who are operating in the wine.
Anasema kwamba usiwadhuru wale ambao wanatenda chini ya divai.
And the oil.
Na mafuta.
And the wine here represents the strength of the latter anointing.
Na divai hapa inamaanisha nguvu za upako wa nyakati za mwisho.
Listen to me, precious people.
Nisikilizeni watu wa dhamani.
This is a tremendous revelation to the church.
Huu ni ufunuo mkuu wa ajabu kwa kanisa.
That without the power of the Holy Spirit.
Ya kwamba bila nguvu za Roho Mtakatifu,
the church cannot see the kingdom of God Almighty.
Kanisa haliwezi kuona ufalme wa Bwana Mungu mkuu.
And the way I see this church in Kenya here,
na jinsi vile naliona hili kanisa la Kenya hapa,
where people even fake tongues, they speak in false tongues in the church,
ambako watu wananena katika ndimi za bandia za uongo kanisani,
anytime they just fake it as they wish,
wakati wote tu wanaleta za uongo vile wanataka,
where people give false prophecies, some of them say that look, this year is going to be a year of plenty, and yet we know that this is judgment, 101 judgment, this pure judgment.
Ambako watu wanaleta unabii wa uongo ya kwamba mwaka huu utakuwa mwaka wa mafuriko. Na ili hali tunajua ya kwamba huu ni hukumu wa moja kwa moja.
When they cannot even bring bread to the table.
Ambako hata hawawezi kuleta mkate mezani.
When rats are being hunted down to be eaten live on TV, people watch.
Wakati watu wanawinda panya ili wakule moja kwa moja kwa runinga, watu wanatazama.
When people are boiling wild bitter fruits.
Wakati watu wanachemsha matunda,
bitter berries,
watu wanachemsha matunda ya mwituni machungu,
toxic fruits,
matunda ya sumu,
and eating because they have nothing to do,
na wanakula maana hawana chochote cha kufanya.
Is that your understanding of plenty?
Je, hiyo ndo maana yako ya mafuriko?
Is God confused?
Je, Mungu amechanganyikiwa?
That he may say this and give you this,
ya kwamba aseme hivi kisha akupatie hiki.
And so the false prophecies that you see in this land,
na hivyo basi unabii wa uongo ambao mnauona katika nchi hii,
the false prophets that you see calling themselves prophets of the nation here,
manabii wa uongo ambao mnaona wakijiita hapa kwamba manabii wa taifa,
they have led this nation to hell.
Wamenipeleka hili taifa jehanamu.
And that's why God is emphasizing the importance of the latter anointing of the Holy Spirit.
Ndio maana Mungu anasisitiza umuhimu wa upako wa nyakati za mwisho wa Roho Mtakatifu.
Because only those in the Holy Spirit will be able to discern, and he loves them, he calls them my elect.
Maana wale tu katika Roho Mtakatifu ndio wataweza kupambanua, na anawapenda, anawaita wateule wangu.
And that's why he emphasized those operating in the new oil and the new wine.
Ndio maana aliwasisitizia wale ambao wanatenda katika mafuta mapya na divai mpya.
I know I am going to focus on how the students can prepare. I'm going to have a very mighty message to the students, to the youth.
Najua kwamba ninaenda kuwa na ujumbe mkuu zaidi kwa wanafunzi vijana.
But this is so critical that you catch this.
Lakini hii ni nyeti sana ya kwamba ushike hii.
But you cannot even understand the true revelation, the true depth of the revelation when the black horse is released.
Lakini hata hauwezi kuelewa uzito wa kilindini wa ufunuo wakati farasi mweusi anaachiliwa.
Until you read Revelation chapter 6 verse 7 that follows.
Mpaka usome ufunuo Ufunuo wa Yohana 6 mstari wa 7 ambayo inafuata.
That's when you'll understand the gravity of this global economic crisis that is manifesting right now and here and prophesied in this land.
Hapo ndipo utaelewa uzito wa hii njaa ya kote duniani ambayo ilitabiriwa hapa katika hii nchi na imetimia sasa.
Verse 7 says when the lamb opened the fourth seal.
Mstari wa 7 nasema kwamba mwana kondoo alipoifungua muhuri wa 4.
I heard the voice of the fourth living creature say, come.
Nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema njoo.
And there before me was a pale horse.
Na mbele zangu palikuwa na farasi wa rangi ya kijivujivu.
His rider was named Death.
Na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti.
And Hades was following close behind him.
Na kuzimu akafuatana naye.
They were given power over a fourth of the earth to kill by the sword.
Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya inji waue kwa upanga.
Famine.
Na kwa njaa.
And plague.
Na kwa tauni.
And by the wild beasts of the earth.
Na kwa hayawani wa inji.
And listen to verse 9.
Na sikiliza mstari wa 9.
I told you there are so deals.
Nilikwambia kwamba kuna mihuri saba.
But the first four are the most important.
Lakini ya kwanza minne ndio ya muhimu zaidi.
Verse 9.
Mstari wa 9.
He says when he opened the fifth seal.
Na alipoifungua muhuri ya 5.
I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God.
Nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu.
And the testimony they had maintained.
Na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao.
They called out in a loud voice.
Wakalia kwa sauti kuu.
How long, sovereign Lord?
E Mola mtakatifu.
Holy and true.
Mtakatifu na mwenye kweli.
Until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood.
Hata lini utakapohukumu na kulipizia damu yetu?
Then each of them was given a white robe.
Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu.
And they were told to wait a little longer.
Wakaambiwa wastarehe bado kitambo kidogo.
Until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed.
Hata itakapotimia hesabu ya wajali wao na ndugu zao, watakao uawa vile vile kama wao.
Verse 12.
Mstari wa 12.
I watched as he opened the sixth seal and there was a tremendous earthquake.
Nami nikaona alipofungua muhuri wa 6 na palikuwa na tetemeko kuu la nchi.
Now that sixth seal talks about the second coming of Christ to Jerusalem with the raptured saints.
Sasa huo muhuri wa 6 unanena kuhusu kuja kwake kwa pili kwa Kristo Yerusalemu anapokuja na wateule walionyakuliwa.
But verse 7.
Lakini mstari wa 7.
You see that when the fourth seal is opened.
Unaona kwamba wakati muhuri wa 4 unafunguliwa.
Then immediately the fourth creature releases the pale horse.
Sasa mara moja mwenye uhai wa 4 anamwachilia farasi wa kijivujivu.
And you see death is his name and there is hate and there is massacre on the earth.
Unaona kwamba mauti ni jina lake na kuna kuzimu na kuna vifo kuuawa kote duniani.
And when the next seal is opened, there are souls of people under the altar and they have been butchered, they have been beheaded, they have been killed for the testimony of Christ.
Na wakati muhuri unaofuata unapofunguliwa, kuna nafsi za watu chini ya madhabahu, roho za watu waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda wao kwa ajili ya Kristo.
Verse 7, which talks about the fourth seal.
Mstari wa 7 ambao unaenda kuhusu muhuri wa 4.
It talks about tribulation.
Inanena kuhusu dhiki.
That means right now, even as we stand as a church.
Inamaanisha kwamba hata sasa hivi wakati twasimama kama kanisa.
The black horse was released.
Farasi mweusi alishawachiliwa.
On August 19th, 2008.
Agosti tarehe 19 mwaka 2008.
I prophesied it across the globe.
Nilimtabiri kote duniani.
Until in less than 2 months, in October 2008, all the financial markets crashed. Banks are closing down until today.
Hadi chini ya miezi miwili, Oktoba mwaka 2008, mabenki zote na uchumi wote kote duniani ukaboromoka mpaka leo hii.
We see the manifestations of the effects of the rider of the black horse right now.
Tunaona athari za kuachiliwa kwa farasi mweusi sasa hivi.
The next time a seal is opened.
Wakati ujapo ambao muhuri utafunguliwa.
In verse 7.
Katika mstari wa 7.
The fourth seal.
Muhuri wa 4.
Then the rapture has taken place.
Sasa unyakuzi umekwisha tendeka.
The church will have been taken into the kingdom of God.
kanisa litakuwa tayari limekwisha chukuliwa katika ufalme wa Mungu.
What church will be taken into the kingdom of God?
Kanisa lipi litachukuliwa katika ufalme wa Mungu?
I'm talking about the holy church.
Nanena kulihusu kanisa takatifu.
The radiant church.
Kanisa linalong'aa.
The mature church.
Kanisa komavu.
The description of that church is in the Bible.
Maelezo ya hiyo kanisa liko katika Biblia.
Nobody can say I do not know, I did not know what that church looked like.
Hakuna mtu anayeweza kusema kwamba sijui na sikujua hilo kanisa la kavi.
He says she must be a glorious church.
Anasema kwamba sharti liwe kanisa lenye utukufu.
A holy church.
Kanisa takatifu.
In Hebrews chapter 12 verse 14.
Katika Waebrania 12 mstari wa 14.
He says make every effort to live in peace with all men.
Anasema fanya bidii yote kuishi kwa amani na kila mtu.
And to be holy.
Na kuwa mtakatifu.
And he says for without holiness.
Na anasema kwa sababu bila utakatifu.
No one will see the Lord.
Hakuna atakayemuona Bwana.
And so you wonder why the Kenyan pastors are busy making so much noise preaching other things.
Na sasa unashangaa kwa nini wachungaji wa Kenya wamejishughulisha kupiga kelele na kufanya vitu vingine.
Preaching from other books, prosperity, how you are going to get ardhi here, how you are going to get things here, how you are going to live better this year, and yet it turns out that holiness is the most important yardstick that God will use when he comes for the church.
Wakihubiri vitu vingine vya ufanisi, vile utapata shamba hapa na mali, na ilihali inatokea kwamba utakatifu ndicho kipimo cha pekee ambacho Bwana atapimia kanisa ambalo litaingia kwa unyakuzi.
And so you see that right now the church is sitting at the brinks of the rapture.
Na sasa unaona kwamba kanisa limekaa mpakani mwa unyakuzi.
Any moment now the rapture will take place.
Wakati wowote sasa unyakuzi utatendeka.
Let me surprise you here.
Wacha niwashangaze hapa.
In that conversation with the Lord.
Katika hayo mazungumzo na Bwana.
On the 2nd of April of the year 2004.
Tarehe 2 Aprili mwaka 2004.
And I remember it was between 2 p.m. and 4 p.m.
Na nakumbuka ilikuwa katikati ya saa 8 mchana na saa 10 ya
He lifted me up before the throne of God Almighty.
Akaniinua juu mbele ya kiti cha enzi cha Bwana Mungu Mkuu.
And then he showed me these four horses I'm talking about here.
Na kisha akanionyesha hawa farasi wanne ambao unanena kuwahusu hapa.
And after that he presented John the Baptist on my right hand side.
Na baada ya hapo akamwasilisha Yohana Mbatizaji upande wa mkono wangu wa kulia.
And then he instructed him to tell me some of the signs that would take place.
Na kisha akamwambia aniambie baadhi ya ishara ambazo zitatendeka.
And I remember after that I began to prophesy these signs.
Na ninakumbuka baada ya hapo nikaanza kutabiri hizi ishara.
But listen to this very carefully.
Lakini sikiliza haya kwa makini.
As John the Baptist on my right hand side was speaking with me before the throne of God.
Wakati Yohana Mbatizaji upande wa mkono wangu wa kulia alikuwa ananena pamoja nami mbele ya kiti cha enzi cha Mungu.
And he was talking about this lamb of God that is going to come back for the church.
Na alikuwa akinena kumhusu huyu mwana kondoo wa Mungu ambaye alikuwa anakuja kulichukua kanisa.
And go to the four ends of the earth and tell them to repent and prepare the way of the Lord.
Akiniambia kwamba niende katika pembe nne zote za ulimwengu na kuambia watubu na wajiandae kwa kuja kwa Bwana.
Now listen to something very interesting here.
Sasa sikiliza jambo la kupendeza.
At that time,
wakati huo,
the Holy Spirit allowed me to see a vision within a vision.
Roho Mtakatifu aliniruhusu nione maono ndani ya maono.
As to the signs that John the Baptist was talking about.
Yani kuonesha ishara zile ambazo Yohana Mbatizaji alikuwa ananena kuzihusu.
Number one, I saw a lot of flights, a lot of Christians in aeroplanes going to Israel.
Ya kwanza niliona Wakristo wengi wakisafiri kutumia ndege kwenda Israeli.
And I did not understand what that means.
Nami sikuelewa hiyo ilimaanisha nini.
And then after that,
na kisha baada ya hapo,
I saw two changes of government in Israel.
Nikaona mabadiliko mawili ya serikali Israeli.
And I saw the first change.
Na nikaona mabadiliko ya kwanza.
And the second change was the most extreme right-wing government.
Na mabadiliko ya pili ndio yalikuwa yale makuu kabisa ya serikali.
And then the whole world was shocked.
Na kisha ulimwengu wote ulishangazwa.
After that,
na kisha baada ya hapo,
John the Baptist raised his hand towards the glory of the Lord.
Yohana Yohana Mbatizaji akainua mkono wake kuelekea utukufu wa Mungu.
And he said, behold the Lamb of God.
Na akasema tazama mwana kondoo wa Mungu.
And I saw the precious, most glorious Lamb of God come from the glory of the Lord.
Nami nikamwona mwana kondoo wa Mungu wa dhamani mwenye utukufu zaidi akija kutoka katika utukufu wa Bwana.
I started prophesying these things.
Nikaanza kuyatabiri mambo haya.
And I said,
nami nikasema,
I see a lot of Christians, they are going to go to Israel before the wedding of the Lamb takes place.
Naona wa Kristo wengi wataenda Israeli kabla harusi ya mwana kondoo itendeke.
2004.
Na ni mwaka wa 2004.
I did not even understand what it means.
Hata mimi sikujua ilimaanisha nini.
Until one day,
hadi siku moja,
I found it in the Bible.
Nikaipata katika Biblia.
In the book of Isaiah chapter 60 verse 8.
Katika kitabu cha Isaia mlango wa 60 mstari wa 8.
And I was very shocked.
Nami nikashangazwa mno.
I found it that he had shown it to Isaiah also.
Nikapata kwamba pia alikuwa amemuonesha Isaia.
And Isaiah asked.
Na Isaia akauliza,
who are these that fly along the clouds like doves in their nests?
Ni nani hawa warukao kama wingu na kama njiwa waendao madirishani kwao?
Remember, at that time aeroplanes had not been invented.
Kumbuka wakati huo ndege za usafiri hazikuwa zimefumbuliwa.
And Isaiah saw them.
Lakini Isaiah aliona.
And he knew these were not Jews.
Na akajua kwamba hawakuwa Wayahudi hawa.
These were Christians, Gentile church going to Jerusalem.
Hawa walikuwa Wakristo, kanisa la kimataifa wakienda Yerusalemu.
And that's why he asked, Lord, who are these that fly along the clouds like doves in their nests?
Na ndio maana akamuuliza Bwana akisema, ni nani hao warukao kama wingu na kama njiwa waendao madirishani kwao?
Who are these that fly along the clouds like doves in their nests?
Ni nani hao warukao kama mawingu na kama njiwa waendao madirishani kwao?
I began to understand the faithfulness of the Holy Spirit.
Sasa nikaanza kuuelewa uaminifu wake Roho Mtakatifu.
When he speaks with you, don't go to any school of theology and ask anybody.
Akinena pamoja nawe usiende katika shule yoyote ya theolojia kumuuliza yeyote.
Don't go to any pastor and say, how should I present this? Where is this found? What does this mean? Don't try to analyze it and synthesize it.
Usiende kwa mchungaji yote kuuliza kwamba nitapata wapi hii? Hii inamaanisha nini? Usijaribu kuieleza na akili zako mwenyewe.
Begin to prophesy it as the Lord has shown it to you, period. Whether you understand it or not.
Anza kutabiri vile Bwana amekuonesha. Ijalishi ikiwa unaelewa ama hauelewi.
2004, it took me 4 years to see it.
Mwaka 2004, na imenigharimu miaka 4 ili kuiona.
To understand that's in the Bible.
Kuelewa kwamba iko katika Biblia.
And then come the year 2008.
Na kisha ilipofika mwaka 2008.
And then Israel was shocked.
Sasa Israeli walishangazwa.
It was their 60th independence anniversary since the creation of the state of Israel.
Ilikuwa mwaka wao wa 60, wakiadhimisha mwaka wao wa 60 tangia walipopata uhuru wao.
Remember when Jesus talks about the fig tree?
Kumbuka wakati Yesu anaenda kuhusu mtini.
That when you see the fig tree sprout, then you know my coming has drawn nigh.
Kwamba ukiona mtini ukianza kuchomoza matawi yake, sasa jua kwamba kuja kwangu kumekaribia.
The fig tree, he meant Israel.
Mtini alikuwa anamaanisha Israeli.
And now look at the 60th anniversary of the creation of the state of Israel.
Na sasa huu ni ukumbusho wa miaka 60 tangia kuundwa kwa taifa la Israeli.
The nation of Israel said since they were created they have never seen such a large number of flights touching down in Israel on a daily basis. Almost 72 to 100 flights per week.
Taifa la Israeli lilisema kwamba tangu lilipoumbwa halijawahi ona watu wakisafiri kwa wingi hivyo kutumia ndege hadi Israeli.
Christians.
Wakristo wengi.
They went to Israel to celebrate the 60th anniversary of the birth of the state of Israel.
Walienda Israeli kusherehekea kuadhimisha miaka 60 tangia kuzaliwa kwa taifa la Israeli.
And the prophecy I went all around the world prophesying and nobody understood what it meant was finally fulfilled.
Na unabii ambao nilikuwa nimeenda kote duniani nikitabiri na hakuna aliyeelewa baadaye ukatimilizwa.
And then remember after that I saw 2 changes of government in Israel.
Nakumbuka baada ya hapo nikaona mabadiliko mawili ya serikali Israeli.
Remember the first one I saw already when Ariel Sharon gave up and then Olmert came into power.
Nakumbuka ya kwanza niliona wakati Ariel Sharon alijiondoa na kisha Olmert akaingia katika serikali.
And I kept telling people.
Nami nilikuwa nikiwaambia watu mara kwa mara.
That I think it's going to be BB1 BB2.
Ya kwamba inaenda kuwa BB1 BB2.
Benjamin Netanyahu 1 Benjamin Netanyahu 2.
Benjamin Netanyahu ya kwanza na ya pili.
Because he was already prime minister.
Maana tayari alikuwa waziri mkuu.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
If you look very carefully at that conversation with John the Baptist.
Ukiangalia kwa makini sana katika hayo mazungumzo na Yohana Mbatizaji.
After the second change of leadership in Israel.
Baada ya mabadiliko ya pili ya uongozi Israeli.
Behold the Lamb of God.
Tazama mwana kondoo wa Mungu.
Behold the Lamb of God.
Tazama mwana kondoo wa Mungu. Thank you.